难都不负曾经担当。Salami, you know, no, Pante, Quesama. If I belong to my camera, Tin, you see, oh, I'm not. In Shabum toiling, a gala killing solo. Nana Pante, we lamb, and the bomb, we're bestella. How my name is in the way, yes, in Nanti. It comes out so moon, so tando. Sees okay, sees on a mobile Nanti, Bobo Pilan.Indlela yavukwa izwi lemimoya emkhulu angikhathali ukukhuphuka noma ukwehla nonke ungikhanyisa ikhujule ngobumnyama obukhanya obukhanya mehlo ami izinsizi zihlula zishaye ngololandle wabona indlela zingenza ngifeze amaphupho ngizomemeza igama lakho kuze kuphele isikhathi ngoba ukhakaza njengempumalanga yelanga hamba nami ezinyaweni ezimnandi ikhamanje sungumzungu sothando sizoke sizono ngobubumnandi bokuphila ngoba nawulunge futhi unomusa wakho